Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Nuhum dire to boggi jande ga fandu hala Mamadou Samassi ko jom wali sokram hedibe. Wotu iri laya wotda kasin tama bali na kebile lumboji bamako di tama dabreji pamana makabar transport majji jawmudo le journal meden. Sukaɓe jangoɓe Mali ardiɓe jangnirɗe dowre leydi Russie totondira hakkillaji keñen ɓenna dow hono windude inde muɗum le jangnirɗe Russie yo banggal kawrutal dow kabaru jande leyɗe Russie e Mali. Uñaji noga yo egguɓe gonɓe ley cercle union cefige dow kasindine mabɓe so ɓenna ñamduji so guɗɗu ndernoɓe dardi lamkoɓe wattanaɓe hakkillaji ɗi gon semme kabaruji amen hande beete alkamsari capantati mai 2024 bisimilla sakiraɓe. Jonte seeɗe fadde iidi layyandi ɓenna baali na famɗi ley lumoji bamako ɗi e wi maroɓe dabaji gonɓe ley wuddu ndu e kañe ley sahal leydi ndi ɓe ɓenna yo saabi rafi ndenagu o banggal tiɗɗal transport dabaji yaade ley ngalluji mawɗe ɗe. Ardiɓe kabaru dabaji Mali ɓe holliti wiide ɓenna holliti wiide imadaraji lamkoɓe ɓe e tawere fuf yalla ndenagu na hewte dow ɗati muɗi ɗi. Kabaru muɗum na tiiɗi fa hannde Aboubacry Ag Mahmoudine yattara wonko heɓɓene keɗe fasta Oumar Wagolo e Alcissé.
Amde bankaji fa jottuɗa bañagara maroɓe dabaji wonɓe toonɓe kolliti wiide wayde ndenaga no wembi ɗum hen sanne noɓe gaddirta dabaji cewɗi le ngallure bamako nde ɓe mbiɗu an wawi latal so coggu muɗum ɓeydo
ila suutugoji kar gayɗi waɗa so yimɓe mursa dabaji mumen fa heewi yimɓe ko heewi mumen fuu fanɗiti nangitidde lawol ngol ɗum kutteji muɗum wara mater sanne dow yeewigol dabaji ɗi le onɗo nokku yimɓel gonɓe ɗon ɓe gala baali ɓe gala beyi duwanza min jahata ɓomoyde ɗum so min gara min jeeyira ɗum yimɓe bajal gara ɗum fa jaaha duwanza paase muɗum wona ko newi lawolngol hoore newaki
difficile.
Kanko noddirte ɗo Modibo Ba gollole fedde maroɓe dabaji ley leydi ndi du ɗon mo tawa o wollitiɗo wakkati fuu dabaji jamare nde naɓete wakkatiɗo tan camion ngaji carsaɗi jadete
bamako
ɗo baali ɗi fuɗɗa e warde tafom rafi ndenago e goto ko sabi bini ɗum minen e suudu ministre kumaniɗo awgal fayeto maral dabaji miɗen gondi fiide dabireji yalla ɓeɗo yimɓe la heɓa renede laamu lindi ana waɗa ko wawi nga ɗum heeta ɗum e tawede fuu humñuɓe kaba aru margol dabaji ɓe kolliti wiide baali ɗi ñakkata ley julde nde le ngallure bamako nde.
Eyo mi nani min paami sacrament tout hakkillaji mawdu korle banga bembe amen facebook ado x ɗon twitter kiɗɗo o ɓernde kawrutal arande wal leyɗe Russie ɓen e Mali puɗɗugal ñande noga jetti mai na jokkiti bamako ɗo ɓen Alvar Kenya kamɓe ardiɓe jangnirɗe dowre Russie kañe ɓe Mali ɓe kañe jaksukaɓe lokkoy gonɓe kabaru bakɓe ɓen totodira hakkillaji yalla ɓeɗorade famu dow hono ɓen yalla dow ɓeɗora famu dow jang sifa jangi jandiji gonɗe ɓen to nokku Russie yalla ɓeɗo sukaɓe lokkoy Mali na heeɓa ko cuɓɓo. Oumar Wegalo tama toon keɗano fasitango kanko Ousseyni Cissé.
Kanko docteur Simon Asiati laamiɗo fedde nde noddirta scolarie finance ndeɗo fedde faabotonde sukaɓe hanɓe janngoyde le caggal leydi ndi o wi ko woni fana muɗum yalla anniɓe janngoyde caggal leydi ndi an lando landi keɓa faamu du no jande le leydi risi wurri
yafinande malinkoɓe janngoɓe yettade du haaldude e cuuɗi mawɗi jandeji risi gonɗi dow leydi maɓɓe ɗo hemde hen faamu landade soɓe jogi lande a sikkan hoɗum wawi torrude ɓe ton en hemde windude inde maɓɓe cuuɗi mawɗi jandeji gonɗi ton
kamɓe janngoɓe ɓe kollitiɗe ɓe beltiki sanne dow haalaji ɗiɓe kalana ɗi wattu joni ɓe landini faa ɓe jaaha le leydi risi
miɗon jiɗino yaade risi salla miɗon janngoya miɗon lanini yaade risi salla miɗo janngoya ton miɗo humpa yaade ton mi janngoyan jandeji leydi min keɓi hen faamu fa heewi min garan ƴewde so miɗon mbawi yaade ton hononoɓe mbirimin
non
oɗo boto kanɗo timmude le aljumare nde kadime a ande an gonno ley hen iwroɓe ley cuuɗi école mawɗi to risi to kañe iwroɓe ley leydi Mali ndi
le garule ñono ɓen ñande fuf kamɓe egguɓe heeɓe nata toon e wi gollirde développement social ndenno ɓuuri uñaji noga yo gonɓe ley cercle o ɓeɗo yimɓe le duguɓe saabi ɓen fitna gonɓe ley nokkuji mabɓe ana e le ti allaji kewɗi le ɓen oɗo nokku bisimɓeɓe ɓew kabaru ñamduji ko nande muɗum intalla ak bilal wonko hen kedda fastango Ousmane Niali Bouli e Alcissé.
Dokkuyam woni ko Koulibaly bisimimin talatare nde ley nokku muɗum kesso ndu suudi hindu
dugarwal gotal e veranda woni du o wondi e jom suudu makko e sugabe makko taton o halni en tidalaji di eggube njogi
mi kebi balla mi kokkama maro bayeri nebam fa yotto makoroni nyaloma hande o ka wala fu ko mi keddori fay yobugol nokkudo mi gondo wana ko newani mi
kegla makko sebe
tawene service development social ngendi holiti wide eggube wombe nyono babirama kulle kewde on ngureji e kulle godde Ousmane Sogou Togo harji service development social nyono
toutes ces personnes déplacées
yimbel eggube wure jonde mu en fu ana wondi faabeede hono sifa faaba mu ya ngatter fewde beedo yimbe ana hukkude be ko be nyaama e be dokke kalsidu suka mabbe ana faabe bangal jande mu en e be darne bangal chafaaji mabbe du so be nyawi
si a lieu
holitinde wide eggube wombe nyono fu ana mandi na fa gasi pat got e mubben walle labe didi yalla adadu mabbe du ana ande wonno ko intalla ak bilal ben studio tamane jude nyono
kartol dido bal ben ande kesse fudde kenyen alrabare nogo jena me bamako do den sisli ngal do kartol dido bal woni bamta di yalla ben heedintinde kartol gal landini woni ben feddelurunde kabaku kanyen ministre finata den no kanko michel kadja trawari goto ardibe bodo fedde do fedde kabaku ko ni sitasi be kedno fo san kanko sito
On a créé ce festival parce que
le mutini nayember ko nodirte festival kaboko ceganema gollidi e yimobe kan e nyenbe ko heewi le dede kewde le genni bamako do mo won yember water ko nodirte master class do ana jande do ande keseden sa wal ana ko nodirte kaboko kono di golleji tan yidi wadde sanne gidil hitan 2019 do wana hunne kessra jung amen le hitan hikka gollidi wonni wadde de ana serti gollidi kiddidin mel luike nukkuje kewde le suudi ccb do mi holli tan golleji mi wadi le di dubi saktidi mi won don yimbe yimbe pende manson en sañobe yube genni jenne kay bajangara wariga yimbe hewbe nyenbe golleji mu en yubi lamado yogal kasine leedi mallin be fu waran holita bawde mu en haani de nanal mudum ku facintinta fina tawa mede kan ande mede
nous savoir locaux qui sont ancestraux
docteur gol pabo ben ngedobe kawruji le golle mabbe ben humptama alarbar ke nyawnambe kambe ben nokobe kawruji do maison de la presse do den no kanko bindido holti wide sa yusela journalism ben bawa ben hinade golle mabbe no handiri ultivide dum do latto sabu jati fabaado be sanne ele golle mabbe be mba sa tawde ele buppiji kewdi bala trawori kanko woni bindido ndedo désiré au contrôleur général gollo au contrôleur général police non non ko imara kilu mayga ke dana festan ousmane nyal buli
on sait que le journaliste
ele andi journaliste kanye policier golle mabbe fu yo landade non lugade tewtude gonga do o golle watti yoga atawan tawtebe yesumaada jabata halindema gonga nen hono kanda wadde fa anda gonga ka cuudata ka ko joomu en jida ande sabe e golleji didi ana nandi batte mon fu yo landotodo yalla na heba kabaruji wadde mbimi ko nafata o fu ana way nafude goddo do kabaru landi futan yo dartude yalla journaliste sini ana lando patti mo landoto o bonita kilom joomu
celui qui les interview
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
en jottike yetre meden lulunde zoom sire hande memon hala yimbele golbe be teka sonia na hakuni jama ben kuyam tan wondu ni de kay udo taku fi denno yelan bero famdu alhali be do yimbele kedan ko on fota tra du fusango sitasidibe
hono be yimbe wonki wawi yotine jamaare watti fu sabu attan kam ben heewi hala halaji jallinidi don micitamen suga debbo gordo noddi tedo kajja kango wala fugo jallo jamaare burrimo adna sabu so an wonde makko welima welema fu a jalan fami intrimo veroka o tonto homo fu joga e gollidobe makko o hokkandi inde jogaji hono yimbe jallo be jamaare le suudi television kan le dotti nanan mudun sabu tan jamaare heba jalla feso on miili noddi hono golle makko goto indirtado mamadou khalifa ma halima o wi antan nat borno pade mawde samoji on wa wiide halima deb modo neyejo yeho e dubi debbe so haldun homo fu lelto jaleede nyenne nyalane o ware golidiraade fe goto weltata kon yoga jaati fam am telefon ngaji noddo lamdo yalla hudi woni makko he man hudi woni ma handen a ware golidiraade handen kori jam wodi e ma golidiraade weltaki hanne sabe a walaga samoji antun a tawalle golidiraade homo fu berde mo ana metti hono be yimbe wonki wa jallunde jamaaren yowtere an wa natade sabe korntina jamaaren du
non tigi isi da sibe sekran pomi do katena kabal jande miton do fam do sat fum tade bangal jamo 37321 majude application studio tamni bangal play store do sere yotam magazine yettere meɗen magasin hannde yo kabaru cellaɗo ñawi dow kabaru ɓen ñawuji ɗi raɓata ko holtan wiide le malli ɗo capantati ley temedre ɓen mayde ɗe yaaka fof ko ɓuuri hewde yo ɗeɗe hono ɗiɗo sifaji ñawɗi raɓata ko ndenno holtiri gollirde mawde kabaru cellal adunar ndu e ley hitande 2023 holtan wiide ko ɓuuri uñaji capannayyi uñaji jeegommo yimɓe le heddi ɓen iwi hen saabi hon ɗiɗo ñawuji ɗi yallade ɓeɗor faamu dow kabaru muɗum kaɗana ko heɓa en Aly Cissé dow fitan ko Oumar Wagolo e sita sidiɓe ñalle jaam
dere fo yimɓele sappo ɗiɗon goni heddotoɓe e ñaw tension non kanko Nuhum Wane andanɗo kabaru ñaw ɓerɗe o hollitiri wiide
nokkuje to ɓe yimɓe ñawte no woɗiri ana famɗi sanne nawaɓe yogaɓe du warta dogotorore sulani nawal on satta fa yotto yottande ceggal muɗum kasin meɗen lafa kaake gollirɗe lobbi saabu ñolman hannden mi wala kaake feewi ceggal muɗum cafatno coggum ana tiiɗi sanne so wiɗa wara ñawnoɗa ñolman hannden soni wala ta an jogui talngal ko noddete assurance ɗum saboto sono heɓe ñawnen no yawiri
ñaw cancer du ana e ñaw lattoɗo sababu jamare nde wakkati fuuru hitande fo yimɓele heddotoɓe ley hemɓe ana ɓuuri ujunere e temeɗɗi ɗon ko ɓuuri hewde oɗo cancer fo yo nangowo enɗi kaña ko nandi e muɗum docteur Madani Ly andanɗo ñaw cancer hôpital
Luxembourg
ɗi ñabbilaɗi sifa ɗiɗi noon sifa goto an tun o ana tiiɗi sanne saabu ɗu ana heɓe saabi kulle ɗe ñametinɗi sifa goɗɗo an tun oɗo ana wawi heɓirede ɗatta yogaji kasin saabu yimɓe yogaɓe so newi yetti yottanɗe tan ana wawi heɓirede o ñaw fewi so debbo joni so duuɓmi yetti yottanɗe ɓeygu muɗum ɓattiken darade ana heɓa o ñaw ko noddirete cancer du sein
le ñawuji ɗi daɓata ɗi du jabbetti ana ley hen ɗum won ñaw sikkaro malin koɓɓe le temedere on fof an ɓuuri yimɓele taton sawɓe oɗo ñaw ñalawma hannden o ko laati sababu muɗum ana yowi dow ñamduji ko jama o ñamata kañen o wondi e woyltirde attabiyaji muɗum en docteur Anna Camara o gollo le fedde ONG humnide haɓude ñaw jabeti ɗo bomo ko ɗo o haali ko jamare nde hani wadde fati heɓa oɗo ñaw
fande neɗɗo sembe muɗum famɗude ana hani tinnade waɗa haaro celɗe nannal muɗum hono yaadu ma dogude nexoji ɗi e nannal muɗum ko yaata hono minta capantati ñolma fo caggal muɗum jommu ñama kulleji laaɓudi
ɓande gawoli saha leydi ndi fa jottuɗa sigaso yimɓele wonɓe toonɓe kollitiwi tan andi no ɗiɗo ñawuji gorri jaati ɓe mbiɗu sawroɓe ɗum ana leyɗeɗo nokkule ka ɗum e tawde fo sawɓe ñawmoɓe noddata cancer o kaali tiɗalaji ɗi jogui toon
to menel nga sigaso ana tiiɗi neɗɗo wonda e nawaɗo jabbete to menel nga gawo nawaɗo jabbete ma tension fo ana wawi ñawnede ga saabi capaɗe ana yaafi ko ɓuuri tirsude hen neɗɗo nawaɗo hono jabbete ma tension ana hani tinnade ƴeewiti yo dogotorore antadu kulle ɗi hani ñamde watti fo saabi so jommu sella ana wawi tampude ɗum ga ko nari banggal ñawnugol cancer le watti joni mi wala bawɗe muɗum ñawde o ñaw gawo tofon
ɗiɗo tiɗallaji suudu ministre humniɗo kabar cellal le leydi ndi holli tiwi tan andini ɗum jaati docteur Abdoulaye Kone o kumniɗo kabar e haɓude ñawuji ɗi daɓata ɗi o holliti ɗati ana gonde e yaltinede len ko nayri banggal ñawuji ɗi fo
dabirini ana wondi e feede yalla ɗi ñablaji fo heɓa ñawde leccuɗi dogotoroji meɗen pamarɗe noddirteɗe CCRF ka e CSCOM ɗi ñablaji fo an hani ñawnede ɗen nokkuje ga watti joni dabiri muɗum fiyaka tohon meɗe wondi e fitde dabiriji kana tiɗiri fo yalla o ñaw jabbete ana heɓa ñawnede le CCRF ka e le CSCOM leydi mali fo jabbete ana wawi ñawnede watti joni ɗen nokkuje kewɗe fottare ko noddirta hypertension caggal muɗum ndu meɗe wondi e famtude jamare do kuteji ɗi ñabbilaji honne jamare daɗɗita sarre muɗum
ɗiɗo ñawuji ɗi daɓata le temedere fo capanɗe jetti ɗi neɗɗo ana wawi sakkade ɗum noon ɓe kollitiri wiide ko ɓuuri saabi binde ɗiɗo ñawuji yo yarde cigarette ji kañe taba fa yettoyo no ñamduji meɗen ɗin gorri kañe yarde doroguji e ko nandi e muɗum.